Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Alal bare noga ene lewru janvier jena yamde sokido studio tamani jottino no do kabaruji di umoro e gal kanko Salim Joro won to boggi jamde to leedi alanziri ndi holli tiwide waddata mangal pade mudo le lefol sa hengel di do kabaruji kanko ministre kumindo hakkunde alanziri leedi le godde de kanko hokki dun bel casque blé en gombe le leedi ndi be kolliti wiide le duubi joy cakiti di bonandaay den jahatan kewtobe le leedi el de be ji nota yaade de fedde CMFPR jogibe kabodde le leedi meden di be kolliti wiide yoga e gube de keddinama ciagal no kaldale kawrangal hantebired le leedi meden di secret di wonno sembe kabaruji di min jogini on do betande di bismillah modon e hedade leedi alanziri ndi holliti wiide waddata mangal pade muudu en le lefol sa hengel dido halaji kalama ciagal ko kanko sunelu bubbe may ko o yihi le lefol dum won le leedi alanziri fo on lando to balligo no be kani fabirade G5 sa hel e mangal muudu fo no wori Mahamadou Samaseku
nder suudu radio leedi alanziri lollirdu channel 3 won ko ministre humanido gollidal hakkunde leede holliti wiide abadan leedi alanziri natata fi kabaru bas yakunde solasabe ciagal kerol leedi ndi wane holiti non dum wiide faaba leede sahel hono leedi libi e leedi mali bangal habgul terrorist yakku na jeyda e golleji e leedi algeri rota fufun tande hore sabi yodun kabaru leedi mabbe ka dum fu tawede kanko ministre o holiti wiide sifaji faaba leede sahel de habude terrorist yakku na kewi sabi o wihi leedi algeri golli ko hebi bangal sembingol bawde leede mali e niger mi sahel facintini wiide hakke milioji temedre kalis dollar leedi amerik wonko leedi algeri yaltini nder duubi sappo cakitiidi ɗi bangal faabaji kaaki gollirɗi kañe neɗɗaku nder imadaraji haɓo terrorist yaku e ley leeɗe sahara e kañe ɗum jandeji kertaɗi ɗi ndi waɗani sollasaaɓe leeɗe niger mali e leeɗe goɗɗe lefolngol e lewi kanko gollowo hakkunde leeɗe jawabu ti allaji leeɗe mali e libi no hakkunde juuɗe ɓiɓɓe leydi libi e kañe ɓiɓɓe leydi mali e koye mum en o holliti ɗum wiide faaba kaɓitiɓe leeɗe goɗɗe nande ɗeɗo leɗe ɗe ɓeydan sembinde ti allaji ɗi fadde dawrude ɗi
dunke ande woɓɓe kolliti wiide ko alanziri haali ñalawma hannde o ko hana haɓɓude kohe jama o fe ɓe mbihi alanziri yiɗa leydi france ndi koɓe goni kamɓe kaɓotoɓe maɓɓe le lefol sahengel le majjunduɓen cuusata gandade guɓe terroriste en ɗe sakko nanayi le leydi muɗum en ndi keɗemo kanko noddirtoɗo Ibrahima Eli Dikko komo sifi dow hen
sa ƴeewi algeri hannde ɓe keɓino sollaji ko heewi ɓamde ko foti duuɓi nogay hannde kamɓe ɓe keɓodirno yimɓe bomɓe ɓe ɓe bombino ɓen faa heewi ko heewi maayi hen ko heewi dogi waɗi fiiɗi ko ɗe mbali laamu Tumbuktu e laamu Gawo kamɓe ɗomin ton rewɓe keɓi ton suraaɓe ɓe golla ton golleji maɓe bonɗen ko noon woori algeri jonta heɓi hen ndenaako kadi yiɗa ɓilaade he jonta wurtina haɓo sabu so a ƴeewi kamɓen yimɓe bomɓe ɓe ko heewi fu ɓamde bale moktaari en ɓe durudele yiɓe he ɓe fuu algeri toon dima to mawni to fuɗɗi haɓo e hannde hannde o eɓe jaha tun algeri en mbali eɓe ngara so algeri an andi ko yalli ko yippi sallasi mum wari malli sangara faabo mbali en algeri kañ ko reeni ko ɗum fowtan ɗum hunde arandende so a ƴeewi ɗum algeri yiɗa ko france wumboto ley leɓe men ɗe ko so algeri an andi france ko tawtira ko kañum ne famani ɗum tanni so kamɓe gon ene naati haɓo ngo joni ɗum gatto haɓo jonka tonla wara afri e ɓaleɓe so kamɓe tubakoɓe ɓe ndeni hen
sekirabe so gabbirdo bemal ame andengal oɗo mbawi nettirton miijoji moɗon ɓe kolliti wiide warɓe notade leyɗele ɗe ɓe mbi 2013 jottade ñalawma hannde o ko yaata yimɓele mabɓe temedere capanɗe jeenayom e jeeyom kañum en keddille hen le duuɓi joyi cakitiɗɗi kasaraji ɗi an jahatano jottoɓe ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum wakkati nde ɓe gadduno batu mabɓe oto nations unis to le altinaire ƴaɓɓinonde hono wori Ousmane Dikko
e wi ton gande nde heddiɓe ley notiɓe fandarta deƴere ɓe ɓeydima ley hitande 2013 ley duuɓi joyi temedere capanɗe jeeno e joyon e kufinaji bulbula keddi hen capanɗe joyi e jeegom ɓe ka fu yo ley hitande 2017 nde oɗo adadu ɓeydima ila hitande 1994 eley ko tongande nde holliti ko eley tongande nde nelaɓe ley afrique fa gartira deƴere ɓurɓe fu torrade heedi onika yo ley mali ɗo ɗo samara capanɗe jeeno e go'o neɗɗo jokki hen leydi centre afrique ɗo noga e jeenon caami Darfour ɗo noga e jeegon caami RDC ɗo noga e jeeyon caami fawarde e Soudan du Sud ɗo sappo e toton keddi e ley ɓe kufinaji bulabula ɓe notiɓe leydi Tchad kañi e Tanzanie yewde 2013 13 warde hande chamaroma ko heewi wurde be leydi Niger be legne kanye Ethiopie e wi tongande de e de ko gubal kadi men Martin Kumpa sababuji di toraje fewde e gube woni de ana keewi e wi gube de non de gube kabatoode ngala satuji kaaki kaborde kandude yo bangal wayde jawdi sabani dun yo do pickup ngaji be aderte dina hon mobilaji di bomboje bawana dun babe larwo jamma e jalamo fu be ngala du linetiji jirudi jamma ko buri heewde fu yo rentade e buri daranade dina fodanade na andande gidali godi fa hadadi latade le o do tayga muya tongande de andini gonginali kiodi fanda dido golle fa warde e daranibe dun e le hen andande tidalaji di gube de jogi fa warde e wadde satuji fu lanido fa kayba no gube de lanidorto
gubal gal be noddirte CMFPR wonde le leedi meden di bambe kaborde sa halidi di be kolliti yudo wattu jono wonkede nabe tiagal no kaldal e kawral alanzeri ngal wori le majjum be bi yogay halaji batuji ngatteddi fu yimbe le gombe le sa halidi di pammitaake ko won le hen o be bi dum way latata sababu du so tidalaji mate le kaldal e kawral ngal le leedi meden di kede mo kanko noddirte Alassane Guitté o kanko laami de do gube ko mo sifi do hen do faccitango Mohamadou Sama Seku.
Bon, le point de presse
do tobbe didi won ko ngal do kawtal fabi e mudun tafun dental amen en bara sappo e go gube kaptoje wakor jono kay sappo ngoni dentube tido mudun ngatana ka fi hakilo bangal golleje talkurundu wana fi hononi mi ngadi hore meden bangere e li tadural won ko mi kultata on dum e misalo on don wiide yimbe le nogay e noyo ngoni der gollirde CSA de ka kajab amen di don tan ngoni hen denno potal wala hen non dun kajab amen ngala der gollirde kewde an hani mo fuf watane kilo yalla jamu dumoto do na hewta der leedi mali denno gila e fudodo de woni ko kanno watande hakilo kabar potal ka dum fufu tawede no dum boyri fufu dum wawi jati gollede wakar juno ande kay de do gube de fuf denti yama dum fewal non no gila e fudodo mudun ka seden seden woni ko buppi joga kani kuncene de hore buppi ji na tay ka fay der kabar tal kurundu ir ngoni jewtere seden seden min garay do fi batte hinade ngedu neddo do batte janyel amandi woni ko min gariga yibel amambe andana fi ko hawra e do mudun non der kabaru GSA denno anahani dum huncene hore yimbe be mi cinani talkurundu nakani jati matnere Kumpa kala ko golla
kawrtal tata bolgal be noddiri festival ciné droit libre be ko litti dum fuddi ile kenyan do bomako do journaliste en fa yotto yimbe le kumini be kabar hakki bi baadama en gonno ton sisilimo be tubi hitani kende fa be jewto hono kabaru yitta wita sukabe jokolbe worri sinimaaji kewdi dum garan jewed leede 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 ko do arndi holliti wi do waran fa biro kabaru ko yaa wari leledi malindi ko yata mega